ShankySupplier.com. Best quality.
Whoa, Ebony Chris, no man, bow beef. Hey, chef, what you're cooking, no, you cross to you. Hey, Pano Pride, I'm quite you, Aja. Blandy. Ha ha ha. Hey, Steam's Melipiwa. Shadow. Tabatia.
I said to the killer.
Passing my name, come on, basket. Can't make a pass, come on, sin up. Na muziki, na post-posta, besi ni taiti. Nipo tabata, laja sija po, mda mwingine bata, mda mwingine plata. Watoto wadogo wanafosi miondoko. Sigi mtu na laja nandika boko. Mundo wa mboko, chapa mbokoko. Kiutu usima laja, nasilimisha. Ziki baske ina imba na anabisha. Isha upishiwe, vijiwa upunchiwe. Chiswa mirembe, uchaina biwembe. Ukiwa mkubwa kama mimi, masala kama mimi, blendi kama mimi, chafu aichafuke kiwa mamba kama mimi, usela kama mimi, wauni kama mimi, chafu aichafuke. Basi mane umziki kama baskari, naandika pesi kuna sinapata. Umziki kama baskari, naandika pesi kuna sinapata. Umziki kama baskari, naandika pesi kuna sinapata. Tuenda kibaskari, mziki baskari. Wata bata kibaskari, hila la kibaskari. Basi mane squeeze kidi gitari tunaluka. Kwenye show bila panga tunaluka. Squeeze kidi gitari tunaluka. Kwenye show bila panga tunaluka. Basi mane squeeze kidi gitari kaya chupa. Wata dauna ukimwi suta juta. Squeeze kidi gitari kaya chupa. Wata dauna ukimwi suta juta. Tunde kibaskari, mziki baskari basi. Kibaskari, mziki baskari. Tunde kibaskari, mziki baskari basi. Kibaskari, mziki kibaskari. Masema ni chafu, hei chafu ke kila kona. Wakingia kajipanya wangu na waona leo. Chafu, hei chafu ke kila kona. Wakingia kajipanya wangu na waona. Upper Kingston, wate tuwa Mbagala, wate tuwa Temeke, wate tuwa Ilala, upper na Maniga, wate tuwa Temeke, wate tuwa Tabata, wate tuwa Kimanga, upper ni na Kido, wate tuwa Chanika, wate tuwa Kigongo, upper ni na Seto. Hey man, papa no kia, wate tuwa Tabata, hey pono paja mkwaju aja, hey tuwene po championi kilo sebe shina sitia, kibigwe Maniga, Koplo, Shadow, Globi, wate tuwa Formali Kempu. Watoto ilawa, waka waka, tonda surefa mkua. Nesa basa mina moja mdudu, kabaseo Mr. Prisna. Kano wida, Pablo Escobar, Pedro, Gwine, Kibigwe Maniga, Koplo, etuende apo. Atushibagi, Ado Pipo, echo mama pila. Apepe tusha mwacha kipepeo. Wewe, Blandy Crazy hapa nongea. Hey, Seto skutaji umdani.
Seto Zekila.
ShankySupplier.com.